D, you got it.
Call me Poppy for the link up any day.
Oh my God.
Well, come over. PLWC.
Woo! Mr. Kichoki Manat. Mr. Kinjohi na cup. Na chapa kutoka glass. Hii tumbler ilikuwa imejaa. Ona vile ninakaa na kaa. Mtu anajali kitu nasema. Buda I swear, no no kofa kuni confused na mtu mwingine tena. Hey, I am the goat, nimeanza kuelewa lugha ya mbuzi. Mukipiso wanhana, kuna space ya virusi. Hakuna vile utachocha tiwe ni mzi na hizi ngoma za upuzi. Na juu ulicheza mathread uko tuitajiu. Sidhani ni uzi, yacha matuzi. Si lazima ni ignite ni write. Si lazima ni hike ni high. Si lazima ni sign ni thrive. Juu si lazima ni die inside. Juu niko na chikas na ganji. Na zote ziko tuke jani. So kama ni picha mabangi. Bisho anakuja na matchstick. Kama time exist. Basi pia makosa zangu. Buda legit. Dani mini binadamu. Hii kitu nita life unaita hustle. Usho rivile mfaino kujenga muscle. Wakia kame mind itakuwa mpasho. Na akiongea shit ni juyo ni hustle. I'm on it on the low. Mu make sure zikishika zishike more than before. Kila time nikifika banye zao zote li know. Cash your party thika. Chances me ame take a bro. Sijali though. I'm on the baby shit. Yeah, mimi ndio medicine. Nichagwe president. Shh, na mimi already king. Nataka, nadai, nasaka. Napata do, nasaki your freedom. Nime notice unapata hookah una ball. Only trauma trolls. Ganja only I roll. Life is a chick talking to karma of course. Only on the phone kama nume ni call. Kasi jawai reach out your story more. Mbona la sade noto menza kuwa na ma issues. Vile mubaki kwa lini angu ole zunezaza nisi na inchu. Mi unyamaza ndo usipate aki ya kuniongelesha na wivu. Lakini mafalo ataponga kidole chakati kama unafilivyo. I give him bus like the order did. She do the act like she Muslim. Hage mejuta than Ethiopian. I ran the game need to help me. Yeah, sun if the green, put it on fire. Smoke up machines, yo goopy any cancer. Small crib but too many chicas. Inside I make it look like a mansion, dude. Ever since I got it on, these niggas faking like China phones. If you keep doing what you're doing, you'll probably end up getting beat up, dog. STP, not the Paris case, you know, skia nili and na so and so. She wanted it, papi, I'm a dog. You could have told me she was a girl while I'm feeling her to be on YouTube. You think you class in the new school? Ukingeuka unakuwa screwed. Call me the donor, I'm used to it. Yeah, keep the same energy, fam. Nothing is out of my hand. Mbogi superior, man. We can redouble the bands, ayy, they can redouble the man. When you got money in your hands, you can't love your enemies, man. Check it, hakuna vile nita prove, ninaweza himboka. So daily mi nita do, Kenya na do, ngoja time nita choka. Na yoni ni kinyuria, bro. Kigenya, bro. Yeah, woo. Tukigenya, tukigenya, ndo tutasare hizi vitu kuda. Tukigenya, ey, tukigenya, woo. Tukigenya, ndo tutasare hizi vitu. PLWC, call me Poppy for the link up any day, ay.